kati nkola binyumira bwe bato njagala nange sikwagale ne sibwe yagala oya takumatira nawe tomumatira bwakukanga tomutyanga nawe omukanga baba kulinye tomutyanga nawe omulinya yede sibwe tomuyetaga
baby Richie yes baby Richie atagenda baby Richie baby Richie
Twankubidde simu n'angamba nti n'omujune mbwe abantu abefitina bamuli bubi talina mirembe mbwe wakajasula neyiba we tamwagaliza ate ku mulimu gyakola bwe yaliraana tamwagala naye nze awo ne mmubuuza nti kwabo bombi kulika kulisa gwe kola mirimu gyo ove kuba emidomo abo bakubi bakkerere bwe bagamba ntayogerera firimu ye yagizanya ebigambo bugambo tebikujja ku mulamu agenda okolevaawo naawe nange bwe nali nga ntyokunyiza buli omu naye nabata kati nkola binyumira bwebuluba tonjagala nange sikwagale n'ensi bweyagala oyo takumatira naawe tomumatira bwakukanga tomutyanga naawe omukanga bwaba kulinye tomutyanga naawe omulinya yede ensi bweto bweyetaaga ebintu ebitayamba netulema okukola ebinatuzimba gwe manya ensi yatondo ekyami teryasobola gitereeza gwe kati bwofa kuba ebigambo mwene ensi tojja kumalako kola ebikunyumira ebyabali baleke nabo bagulube nabyo ye kambuuza okolera ani mbadde okolera bulamu bwo sente zo tezirimu bakulemesa zirimba n'abakwagala nze kati neesuula ne bwe boogera mmanyi kyendi tekijja kufuuka na kati mwogere nze kankola ebyange mmwe musembe kati nkola binyumira bwebuluba tonjagala nange sikwagale n'ensi bweyagala oyo takumatira naawe tomumatira bwakukanga tomutyanga naawe omukanga bwaba kulinye tomutyanga naawe omulinya ye n'ensi bweto bweyetaaga abeera kyonga yekyasanga kyatabula asooka kutabula maka n'alumba bizinensi wuyo mu madiini ne banaddiini abatabudde naye nkuwoninga gwe mukulu natabula kyeno yonna otabula naye mubalakisoogeza n'olinnyayo olinnyumiza anti bali tebeemoola nze kati kankute bw'oba totegedde nga bw'olifa nze binyumira byenkola leero mbadde kugwe natabula kati nkola binyumira